ubaba washona mfundo phethu intombo laphela mama saqala sawbona umhlaba sengimela vuke yophana emandiyeni esebenze ebusuku nasemini wenzela mina nentwana zami ukuthi singasokoli jabulo.